Mpaka kino don Langa seto don Tongwe J-Rider Kita let's go.
Kitambo na hizi njaro design ya mteje na mambo Tani migeuka kero vena haso kama tambo Wana nita kona ki Urji toka chimbo Shapitia mene think kama sinje toa single Ona wanavuhanya wakinipata kwa microphone na blow kao summer Alivufanya pentagon na data na sami Nguzipanga metaphor kai mtu njiani kwenye mission kama delta force Chazo ya lawama acha waisi wanavuhisi Wala sita simama kama na wakipia polisi Wanadondosha tears na wawasha kagali Wanashindo kushudia sizina new classic
Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel sabo niko too real Too real, 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 too real
Future na tegemea past and present It's time you look at me cause nakoto candy semi desert Mwani kutoka kitana shusha punch na vina Misari tazaga kama bitha za kichina Don paka datongwe records ni mundina Atu ogo pinjako zuhuzika zina majina I am the truth, kabini sigo Mwusengin kama kasuko ya kila kito na higa Nako grab microphone, kama yakuza na sod Wano testi mchizi mon, watu wamelaza wako won Mfukone au na kito, fina penda Louis V Central zone, tuko fit kwa hii unit kama G
Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel, sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel, sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel, sabo niko too real Too real, too real
Mwataka, mbaya liye shiba So kumbuka mwenye chadi Apo street kuna shida, atukati tama Mfumo jamando, mfanya kukoma Ona napo piga deal, wanaume siko say Night na jiova dozi la mgetoni siko tell Na nyonga kwenye giza, chani atalizla Popoto kiliazisha sisi, tunakumaliza Maisha na yoishi, amebezi kwenye kweli Macho yote kwangu kama Pat McAfee Hip to the hop, usulize vumbi store Nikit na yo smoke, zaidi ya night alcohol
Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel, sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel, sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel, sabo niko too real Too real, too real, too real, too real, too real, too real, too real.
Zone kama yeshi, langa ndiyo general If you ever test me, there's gonna be a funeral Mulize J na for murder kwenye studio Maisha so movie bro, hakuna marudio Living in street life has never been a sweet life Learned the thing twice and always be street wise Never trust nothing, quick to bust something Bucking and bucking and bucking like I was duck hunting Namua nachofanya, nafanya nachowamua Nachana na kisa nua, pimwanya tanitambua Kwenye vita ya bunduki umejitusu na magongo Hizi level kuti hako nibusu mgongo Na kesha kama popo na machizu wa maskani Wanokula kiki moto hadi mwezo ramadhani You fake niggas tried but it's time you chill I ain't ready to die so I'm ready to kill
Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel sabo niko too real Nasema nacho taka na nasema nacho feel Nasema nacho feel sabo niko too real Too real Too real, too real, too real, too real, too real, too real, too real
Mguu sawa, mguu pande Songa mbele piga kwa takano mishi Mguu sawa, mguu pande Makamanda tunalesa atudensi Mguu sawa, mguu pande Songa mbele piga kwa takano mishi Mguu sawa, mguu pande Makamanda tunalesa atudensi Tongwe,
baby, ha ha